نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم باسوبري زوغامبلانا مكاني زاتو زوت لمبيغيسا مكاني يوكوزا ندي دين بازادين وتكو دي تكامانفا وموي وميني انزاتو عمين دي مصحابة رضي الله عنهم انا كالا kodi anka kala motani ndi nkani za anthu amene aja zimatipatsa chilimbikitso kuti iya ina face tofunika tilimbikile mwina mwaka Allah subhanahu wa taala osati kudzela muzinchito zathu iya komano kudzela muchifundo cha Allah subhanahu wa taala mwini wake akhoza kukatiyika mgulu la akuluakulu amenewa masahaba radhiyallahu anhum ndiye mongo kumbutsana basi tukukambilana kwambili za Umar radhiyallahu anhu amene ndi khalifa wa shiwili ndi mkhani yetu yelelo mutu wake uli pa ulimizika Umar radhiyallahu anhu azikumbutsa za kuyankha mafunso pa tsiku la chiweluzo sizati padali nthawi ina yake imene Umar radhiyallahu anhu monga tikudziwa nena kuti pa tsiku la chiweluzo wina aliyense akafunsidwa mafunso Allah subhanahu wa taala akatifunsa inu ndini mafunso za mmene tidakhalira pano pa dziko lapansi za mmene tidagwiritsa ntchito umoyo umene Allah anatipasa nthawi imene Allah anatipasa chuma chimene Allah subhanahu wa taala anatipasa ndi kena kalikonse kamene Allah subhanahu wa taala anatichitira tili pano pa dziko lapansi Allah subhanahu wa taala akatifunsa pa tsiku la chiweluzo ndiye masahaba radhiyallahu anhu nawonso ankaziganiza kwambili zimenezi kuti kodi iwo akayankha chani pamaso pa Allah subhanahu wa taala ndiye tipeza kuti ngakhale unena kuti Allah subhanahu wa taala adamudalitsa Umar radhiyallahu anhu pokhala munthu mmodzi wa mwa anthu khumi amene Allah subhanahu wa taala adawalonjeza za janna mungati kukumbukira pali ashara mubashara masahaba okwana 10 amene Mtume sallallahu alaihi wasallama anawauza nkhani yabwino anawapatsa nkhani yabwino kuti iwowo abakhala azikhala pa dziko lapansi pano koma azindikire kunena kuti janna ili guaranteed pa iwowa ndiye mmodzi mwa iwo mmodzi mwa masahaba 10 mmodzi mwa masahaba 10 iwo olimelezeka Umar radhiyallahu anhu analiso mgulu limenelo ndiye tipeza kuti tu iyeyi ngakhale kupatula nuna kuti iyeyi anali khalifa komanso adaliso munthu oti analonjezedwa kale janna komabe funso limene tanena lija ankazifunsaso zikunenedwa kuti nthawi ina yake olemekezeka Umar radhiyallahu anhu adalowa munda wa zipatso pamodzi ndi olemekezeka Anas radhiyallahu anhu ndiye tipeza kuti anali anthu awiri ndi ali anthu awiri chimene chinachitika chidali chanu kutsogolomo ali munda muja Umar radhiyallahu anhu adapatukira kaye pambali senza kuti adatenga njira ina ndi kumusiya Anas radhiyallahu anhu ali pamene papa komano kumene Umar radhiyallahu anhu adapitako pali zimene adakachita ndipo zimene adakachita zidali chanu chinali chotani Umar radhiyallahu anhu washoka apa wasiyana ndi Anas radhiyallahu anhu nenso Anas radhiyallahu anhu shidwi ali ndi shidwi kumvetsela kapena kuona kutsatila kuti kodi Umar radhiyallahu anhu akuchita chani akupita kuti komanso akuchita chani komabe sanafuna kuzionetsera kuti akumutsatila kapena kuti Umar radhiyallahu anhu akutha kumumva kena kalikonse kamene akuyankhula pamene anali ponsepo ndipo kudapezeka kuti Umar radhiyallahu anhu anazapita malo otelowo monga mmene tanenera kuti anapita malo otelowo kwa yekhayekha anali yekhayekha popanda wina aliyense iyayi kenaka ali kumene kuja adayampha kutiusa mawu kuti o Umar ya Umar ibn al-Khattab o Umar mwana wa Khattab anthutu akumakuitana ndi dzina loti Amirul Mu'minin tizindikire kuti liwu loti Amirul Mu'minin dzina loti Amirul Mu'minin limatanthauza unena kuti o mtsogoleri wa asilamu onse okhulupirira onse ndiye apa Umar radhiyallahu anhu akuzichita address yekha akudziyankhulira yekha akudziyankhulira yekha sopano waziyika wazichose iyeyi mwe mwini wake mundikudziyimika potelopo ndi umaziyankhula umaziloza chala kuti oyu Umar Mwana wa Khattabi yeti antutu akukucha kuti ndiwe amirul mu'minin. Ndiwe amirul mu'minin. Kumeno makanisa hawa ndi wotani. Ngati ukuona kuti ndi chinthu chabwino kwa iwe ndi kulumbira mwa Allah. Iwe mwana wa Khattabi kumbukira kuti uyenera kumupa Allah tabaraka wa taala pa dziko lino lapansi. Usanyeza kuti ukhale ndi moyo wa takwa. Umupa Allah subhanahu wa ta'ala ukwanilisa malamulo Allah subhanahu wa ta'ala pokwanilisa malamulo Allah subhanahu wa ta'ala ndikutalikira ndi china chilichonse chimene Allah subhanahu wa ta'ala wachileza apo ayi zindikira unena kuti pa tsiku lachiweruzo Allah subhanahu wa ta'ala akakulanga akakupatsa chilango chiopweteka. Allah subhanahu wa ta'ala akakuzunza akakulanga akakulowesa ku jahannam. Yidi awatu hadali mawa mene Umar radhiyallahu anhu mwini wakeyo ndikumazilo zila yeka ndikumazilusa yeka kuti pantai mene alipano padziko lapasi chimene akuyenera kuchita ndiye ndikumuopa Allahu tabaraka wa taala. Ndiye usonyeza kuti nafeso pale paliponse pamene tingakhale muchite chilichonse chimene tisichitacho tisichita tikuzindikira unena kuti Allahu tabaraka tuona ndipo pamawa akatifunsa kudinankha tikankha chani.